Patrin Mormzo Talama, Aba of Kafaon, Motuman Ajecha fit Alamilena Garra Tra Watajru Abuk Abaja Churan Tibana Ipsabasanijru, Patrin Mormitota Kanen, Motuman Warana Egalit Aburan, Kamule Meshawarana hit Atani Socho and Wajin, Maria Chun Rakko Umam Hikuk Abaja and Ipsamatamatat Kenani, Imakanarati Adagamo Motu Marga Chufta Tafingon Milkovne, Nakur Malkatu Gabasi.
Partin Congressi Federalisti Oromo Kafaun, Ipsa Jano Engada, Madadre, Naginya Lemile, Exi Sudat Abun, Agarsistuk Fatis Renichati, Jerujalatibasin, Nano Romea de Valetin, Anno Libro Keset, Humnothin Nagegum Samotuma, Fit at Totnibro, Bati Evilak and a Kesten, a Motanagat Ibelamaf, Torbatemis at Data Jason Irujachum, Big Stejra, Brutan Kafao, Professor Mera Gudina, Wantotni Ijo, Ipsi Cherret Eraman, Lamaja Chunakastivsu.
Tokofani Romea Gubat. To money, Lola Harasake, Savakenya, by Yemi Dajira, Arag, Navaskara, Karada, Vardakana, Karajer Brukana, Derbe, Wallakagama, Dova Yeti, Lola Hana, Lola Gade, Savasimo, Tidavalani, Managun, Ilmoke Fidi, Rani Hara for Paikun, Kavanya Manchasun, Wantiba Yen, Balama, Rakun, Savakenya Kupati, Majira, the Devine, Dava, Gara, Waligan, Titi Dema, is a hero. Motuman did it for the Majira, Namni, the cabin can make it to Kana, Karamotu Masata, Kara, Hidatama, Amara, Purado, Granama, the Palamat, Sanditamati, Kane, Lulu to Kanuge, Kanuge, Mosa, Jala, Banbata, Utirajira, Lamba Fabo, any Tutukani, Karaman Tekunisimo, in the Kara Gondor Kaedo, Tokotokoti. Asi disilte kubatis warabeti dabalamina wanta kasi kuni monum pisunun dubi kara dubi senyi kara dema ture mon kara aman te siti dabalami odu fe biyu kungu bachundan desi motuman aman te fi siyasa gargar basu databu dan wanti rufaji misi mo lakoba lao mudan basa jiru kara laman kubati ye
kafaun adjicha namutra nagarra trawata mijat ame akamita kamrkani fati ilal jise professor Mararan wanjaran kabu
ormi amarat Misses at a man, the same Sikenya, Namadue, Mugabasa, Namahidan, Mugabasa, Timidia, Waladuga, the Tudamani, Timi, if I get a notice, you want a Kasibu Franu, Misses of Nera.
Motuman, Tupia, Imakanaratanga, Matuantaja, and Kabu, Imakanarata, Davina Kakinamuf, Gamakinian, Yalita Sajra, Hatomale. Nano Romeo, Godin, Charlotte Aki Setti, Halila, Iaran, Malayiti, Rawata Major Ami Kanilalin, Minister Tajajala Communication, Doctor Legasatulu, Kalisa Sagalemi Kata Kemeniti, Motuman, Bufatorana Shanefi, Bakka, Hidatosni Shaner Gamaniti, Tarkamfi, Furatajaraja and Ituran, Gamabratin, Torbender Bekis, Adiblisumaro Mobao, Ipsak, Aviol Fakatu Kau Vasevetti, Etigaftaman, Subkunanti Particha, O Bolamiga Machuakas Jeru.
The Jiramatu Fedjedame, Wali. Walkabate, Gole Romea da Daki Setti, Goli Humudan, Sernakun of Masan, Lemilenaga, Bakada Dati, Lubundar Baratre, Jarmialen, Dudafi Henuma, Romuma, Kaban, Hedunis, Gagamasi, Ulfo, Umaticha, Cantanimo, Aboting Gaddafi, Akasmas, Hawanile, Bakada Dati Diamond, Valateje Chuda, Balawan Kanaf, Sat Lamaraturan. Mati Nidam Tota Akasumas Asad Aba Kenya Sadarka Sadarkan Juru Rati Kulkule Fachudan Umati Kakabekan Hundarati if Sabab.
One Mutumaga Fatajan and Retis Akasja Ubulamin.
One Rusu Kabu Lamilen Oromia Nagaf Sabatinawara Argachu Kabujan. Angora Tuf Lamilen Lubun Darbu Hinkabu Kabinyanga Muta Hinkabu Oromian Modre Warana. Si iga ilmanchen ikamu hinkabdu.
Motuman gurmuwan hita tota baka gara gara tisocho anirati tarkanfi furachajara chuyipsu wilkabate e jannon partilimur mitota kan neni malikan jarus gafan niturre.
Kapso oromo kana, rapko oromo kana, gapi oromo kana, gapi wal kituma kana, wan munda kana hikurra motuman federbu awen man hikare nukusahil anasilase tikabe dargini tidarbe yadek adawini tidarbe amma mokno Bersegenaga, kalau batimu orang gapi kan pura te bosan aja lejira, gapi kan kabate magala akakenya kara siasa kapsaji lejira. Hunda cahala gapi kan debusu dan melayan orang hunda kawerani debusu wamba suniti ya cukup. Mari ani wajib tebi ya ini abad kiti lejira. Enna gaabbiin siyaasaa ka'ee humnan qaba jedhamee qawwee duwwaan itti deemuun deebisuu yaaluun hin baasu isa jedhudha.
Kaleessa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti akkan beekutti waraanni bilisummaa Oromoo lammiilee Oromiyaaf Oromoottis haa ta'u diinatti akka inni wal lolu malee uummata nagaa meeshaalee irratti akka inni hajjeessu argees dhaga'ees hin beeku. Seeran kabachiisa waraana waliin wal waraanaa jirra kan jedhu yoo ta'e qaamoleen idil addunyaa keessa garbu'anii dhugaa dubbii kana akka isaan qorataniifidha illee waamicha kan goon.
Gama biraatiin hidhattoota shanii jedhan irratti haleellaan banamu kan dubbatan Dr. Laggasan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii irratti fudhataa jiraa jedhanii jiru. Godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas Shawaa Lixaaf bakkeewwan kanneen birootti haleellaawwan wal fakkaataa adeemsifamaa jiraachuu isaaniis dubbatan. Himannaawwan humnootni nagee eegumsaa mootummaa akka midhaan saaman jiraattota dararanii fi himannaawwan kanneen biroo jiraattota irraa kaan jedhaman irratti gochoota kana kan raawwatu humna mootummaa osoo hin taane shaneedha jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.